I do today? What is that you want great? What did I do today? What people I celebrate? What did I do today? What is that you want great? What did I do today? What people I celebrate? Kwanza Bwana sifiwe, hallelujah. Tulowona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Kwanga ni wengo kushula. Tuna tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Holiday,
holiday. Holiday. Hata nikisema njichange sijui mwaka gani nitajenga cho kibanda. Mwisho nije kufa bora njipe raha kuliko kuzichanga. Na mapenzi mtanange anaga fadhila
ta uo umejipanga. Ona karamikia na kuna balia na kula vule mwamba.
Oh yani.
Pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza, pauza uza, pauza uza, pauza uza mapenzi, pauza uza.
Kwanza Bwana sifiwe, haleluya. Tuloona mwaka happy new year. Kula bombe paka panda yuya. Meza ucheze, cheze ya yu. Leta misosi jiachie kula. Maisha yenyewe vuvula. Kwanga ni wengi wa kuchula. Tuna tuijui kesho.
It's a holiday. Yani holiday. It's a holiday. Yani
zombie ya mazombi, zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie,
zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ni zombie, uyu mwana na bala, kazombi kana sifa, zombie ana bala.
Uyu zombie ya mazombi,
zombie.
Zombie ana kara, zombie ana sifa, zombie ana bala.
Comic Slicer.